Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalli e moɗo eɗen gooni e kiikiɗe aljumaare noga e jeɗɗi lewru décembre hitande 2024 sappo e jeɗɗi yamde ɗaɓɓorima Silima capanɗe nayyi e joyi jaɓi Diala Sare Mango Ousmane Ñalibou kabaruji ɗo Fili Dambali woni hen to ɓoggui janɗe to on kumpitate wiide le masiba gaɗɗo sappo e jeenayi lewru décembre ndu dow maayo geeci Maroc ɓiɓɓe Mali noga e joyon keddi hen jagorde humaninde ɓiɓɓe Mali gom e sella holliti wiide le yimɓe sappo e goho heɓɓe biltade ley ngol yowlogol jeenoyon yo malinkoɓe motti rewɓe hewɓe gatta golleji ɓeydoji keɓal muɓɓen ñande Allah garɗo fou ka noon eɓe gaɗa ɗi golleji dow ɗiɗallaji kewɗi. Eɗen mburi ley balɗe seeɗa keddiniɗe hitande 2024 wattumo yogaɓe kollitata ko gasi e gasay ley hello on nampalla e on nannan ko himɓe yogaɓe kaali dow kabaru muɗum yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Ɓiɓɓe Mali noga e joyon wonnoɓe dow dawol wonnoɓe dawol yaade e yagolle jolari woni ɓe yonkiji muɓɓen Moursa le mutugol lana ko waɗi dow maayo geeci Maroc o masiba waɗi ñande sappo e jeena lewru décembre ndu ministére humaniɗe ɓiɓɓe Mali gom e sella hokki o kabaru ley communiqué goto jagorde nde holliti wiide ley himɓe sappo e goho heɓɓe yaltude e ngol yollugol jeenoyo yo malinkoɓe faɓidireɗen faamu anni jantor intal ak bilad faccitan Oumar Waygallo.
Kanko ministre kuminiɗo kabaru malinkoɓe wonɓe joolaɓe holliti wiide ko yaata yimɓele capanɗe jettono gonno le oɗo boto wakkande mutanno le maayo geeci nokku noddirteɗo Maroc le yimɓele sappo e goho softiɓe jeenoyonɓe goni malinkoɓe. Wattu jonon nduɗo suudu ministre holliti wiide ana wondi e dartude kabaruji goɗɗi kasen le suudu ambassade leydi Mali wondu leydi Maroc kañe e leydi Mauritanie eɓe gondi e noddude du yimɓele ɓe sakiraɓe muɗen keddi le hen kañe fa yettoyo heɓɓe so coftiɓe. Kanko ministre kuminiɗo kabaru malinkoɓe wonɓe joola o hollitiɗeɓe joƴƴini fedde fa martina jamare nde kumpa no oɗo kasara wurri micciteɗen wiide sappo e jetti lewru décembre ƴaɓɓinon ndu wakkande ɓe jambinanno ñalawma keƴanaɗo sakkade witta witta dow cunka. Kanko général de division Ablaye Maiga o haali ɗatikani ɗi nanguede ɗatol goto ngol wi haɓude e ɓeɗo yimɓele naɓoɓe ɓeɗo sukaɓe jokolɓe ƴewtedu yalla hono ɗatikani yaltinirede yalla sukaɓe jokolɓe ana keeɓa golleji keddo le leyɗele muɗum en.
Baale kumminiɗo haɓugol yagol jolari ley suuɗagol kolliti kutteji o golle eɓe darta e kanankoɓe leydi afrique pierre dabreji ko wawi ɓuytude kutteji muɗum hono moƴƴingol golleji keɗe Ousmane Touré hooreji walde wartuɓe witte witta wonɓe kay ko wi keƴaɗo amen gonɗo to kayto Mamadou Samba Diallo du faccitago sitta sidiɓe.
C'est une grande tristesse pour toute l'Afrique.
Naati mettan ɓerna ko mawɗo hannde jungo mene jeeɓe leyɗe ɓaleɓe sabi watti fou yimɓe ɓaleɓe wongo matadoɗi ɗati joolal honono andirɗon ana ɓuuri duuɓi noogue hannden mene men wonde fiiɗe dabiriji yalla jamat acca yaade joolal e koyɗe min miɗa miila hannden homo fou ana hani hollude darogal muɗum yalla ɗi teɗalaji ana heeɓa hunco hooreɓe leyɗe ɓaleɓe ana hani tinnade hollita boɗɗum en fou sa ƴeewi misali leyɗe europe so yimɓe ana miili dilide joolal ɓe kawrintan jama fa heewa laamu rufi e dabiriji honono ɓe hani ga ɗum wonande leyɗe meɗen ɓaleɓe ɗo watti fou ɓiɓɓe ɓaleɓe wonko mayata hono jogoɓe dariɓe leyɗe meɗen nde soni fiye dabiriji tewtini hayeɓe gollan ko hattaɓe yaade joolal ɗum naata toon tiɗalaji fa hannen ɗume waɗi immadraji mawɗum e famine jamare ga ɗo e tawede fou so golle wala wala fou ko bilti
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andono mbawi ɓiɗe dow bembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte x ardiɗo tijjaninkoɓe wonɓe ñor El Hadji Amadou Tall e tano El Hadji Oumar Tall suwtama ñande alkamisare noga e jeegon lewru décembre ndu hakkunde e gendi jaabi Diala e ñoro himɓe joom en kaɓoɗoɓe anda gooni gaɗi o golle seedi ɓe kolti wiide o kalifajo e jaabi Diala woni ko iwanno kanko e himɓe hewɓe kewɓe no kanko e himɓe makko hewɓe no holitama wiyeede o yeyno toon hawrude e jara gendi jaabi Diala ndi no caggal ko dartugoji waɗa holtama wiyeede himɓeɓe fou joppitama sowona kanko Modibadio o ɗum woni kanko Amadou El Hadji Amadou Tall no tewtogoji ana jokkini kaltidal hakkunde kanankoɓe huminiɓe finatawa kañe e modi baɓe waɗi alka misare keñanɗo bammako ɗo e région ngaji ɗi fanda muɗum e tindinde ko woni e hakkillaji hooreɓe leyɗe fedde AES kañe e ko kañe ko wondi e waɗede dow yaltugol fedde nde li sidiyawo heƴaɓe huminiɓe finatawa ɓe saha ngal e wuddu fa yettade ɓalere leydi meɗen ndi kolliti laamu o wiide gon e anniyaji muɓen fa e daande anni Ali Sise Hawri o bato anni ko heɓini en
gawole saha leydi amen ndi cahiɓe fayetto ardo en finatawa région o kañum en ka holliti kanakoɓɓe leydi amen ndi wiide ana wondi e mu'en e daane fewde e anniya mo ɓe ɓami ko woni yaltude e CDO fa laaɓa Salihu Ibrahima kañum woni joccinowo haala maɓɓe
meɗe salmina ɓiɓɓeɓe leede salɓe sowdude juuɗe mumen ƴeewa kulleɗi no wodiri gouverneur o meɗe salminama sanne mi yii golleji mawɗi ɗi o waɗi ko naari banggal jamata fo naati daane wootere dokkodire juuɗe honen misal jaadi amir e meɗen finatawa fartade
dinankoɓe
gotel muɗum woni ko hollita région sankan e motti anale wuddu leydi amen ndi Sidi Haydara kañum woni juɓɓinowo golleji amir en deeɗe gonɗele région motti
mene amir en finatawa meɗe jinngina ɓolla hakkunde radio soni ɗo holliti ɓe yaltande fedde Sidi one moƴƴere meɗen ana hen meɗen jokkiɓe saabi guiddinde me ɓamin laamu fartade ñolon hannden mbeɗe yii golleji mawɗi ɗiɓe waɗi misali muɗum jaati yo nangge kon kidal ɗo yo hunde mawde hannden min dokkodiri juuɗe mine amir en mi jokkan on laamu hakkunde
radio
micintinde tan wiide oɗo jooɗa haala waɗi bamako ɗo ɗum hakkunde kanakoɓe leydi amen ndi kañe ardo en finatawa fayetto diinaji
rewɓe mutti ana kumiti sanne waɗugol jaaguji ɓe rewɓe jaagotoɓe ana keɓa seeɗa e ɗi golleji fayi e tawede tiɗallaji ana godi banggal ndenagu e keɓalley o région kamɓe goni ɓernde jaagu ngallori noddirtede la venise maliyende e jantotoɗo amen Moussa Mali Sissogo ley ko yano mutti yiidi e rewɓe ɗiɗon jaagotoɓe ani jantore makko alkamisare woni luumo mofti ñande muɗum a dawan soodoɓe sottoɓe a ñoƴƴidiri ley luumo ngo sikaaki fuu ana gadde Fatoumata Dabo yo cottowo kadule e wi makko o golle ana waɗa fo heɓa daranade ko hasindini
ne jogui disaje sifaji kewɗi cogguji wax yo uñere temeɗe ɗiɗi uñaji ɗiɗi tulingaji ɗi yo hakkude uñaji jeegom uñaji jeɗɗi sefa kala ko jeeyami luume tottugo iwata yogaɓe client am ɓe takkita lewru joɓata woɓɓe joɓanna kala alkamisare
jeli kam mayga kañum maaro sottata jaagu makko ana yirwa ley ngo luuma saabi e wi makko soodoɓe ana gara sanne
cakuru 5 kilo ɗo uñaji sappo e go'o e temeɗe joyi kilo woto yo ɓuuɗi capanɗe jetti kewal jama yo ɓuuri foof ñande alkamisare ñande nandugol luuma e wattu muɗum wawi yewide ko wata cakuji jeegom maaro e ñalaɗe keddiɗe ɗe seeɗa seeɗa jama o warata suudude ana tiiɗi cakuji ɗiɗi jeeya e muɗum
kano rewɓe hewɓe woɓɓe gaɗoɓe jaagu guji kolliti wiide soodoɓe ana fanɗi ko garata ley o wakkati ka noon saabe tinnare maɓɓe eɓe keɓa daranade tiɗallaji lattuɗi sababu keɓal maɓɓe kabaru balon mali bisimata kanɓe kiɓɓina duuɓi sappo e jeɗɗi hena duuɓe kiɓɓinaya duuɓi nogayle hitande 2025 dartuɗo bisiminde goto e ɗi kanngaji e ɗi yambereji e kaf subaki mali confédération africaine de football hokki leydi marok bisiminde kanɓe kiɓɓina duuɓi sappo e jeɗɗi no leydi kodowar woni ɓe hokki woni leydi dokkandi bisiminde ɓe kiɓɓina duuɓi nogay
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
hitande 2024 wari e waladdaline ko heddini yettaydini ɗum yettaki balɗe joyi e wi mallinkoɓe hewɓe 2024 laatigi hitande si caɗɗeleje fuu e nana yologoji wulareji bonɗi rafi courant e uddugol entreprise ngaji kewɗi ƴiwde yoroso yaade domiña ƴaɓɓorade ɗo bamako ɗo sini leydiyankoɓe yoggaɓe jeggitata nde hitande nde tiɗallaji fuu jaali muɗum woɓɓe jetti golleji laamiɓe laamu hakkundeji o keɗe ko imirana kilu mayga ɓanti e haalaji maɓɓe dow faabamu heƴaɓe hamɓen wonɓe ley nokkuji ɗe dow faccita ko sita sidi wiya
baloko galaya soro la fam priche
ni tan ugna didi en noga en nay met mati tidalaji lafi nyamiri tiagal mudun du kulde je kewdi ko nyamte ciugum beedgen fatale lafi dejer ko matten ko jamena do li nay hitane ugna didi en noga en nay minkemi mati tidalaji satudi sanne sa kulli dam fu boni to diyan wala fu nuko kasinto me walta minga natni nga hitane ko himmi modirle mudun minka himbe galena fu kubugo matal hitane hikaw tampina amen sanne hitane hika ke tidi fa wala sedan ga adna ke ni tan wodir samoj ana jafi samoj ana tidi sunu halen ma gonga minkemi wawa halde mi yi jande ne hitane sabi leedni tampi fa wala sen kalsi wala goli draj amen kewdi du uddama sabe lafi kalis janna ke hewtini amen bonlaji kewdi ciudi amen sami minke mi wa hal wi ne hitane jamma ta ka jade sabi horebe baale parti politique ko hewi nangam uddam mere mere
wuluma do ko recreation wa hakeliara
sita sidi be wartini joni kabaruji de hala mun buri halelni de yontere
kabarji med yontra ana janta do batu goto do horebe lede ayesi wadi alan jabbinga holutunde wi fa handen wi annaji di horebe walle sidew bami wi lede ayesi yaltane walle ne so wala lebbi jeegon dun yaltata be holliti fa handen wi iyu golleji tan mu inato lede france kay yimbe be yida deejer hewtele de lede level sahil tiagal mun kasin kabar med yontra ana janta do wade go julle nouvel noga ene le decembre hitan o nyadire noga ene to dinan ko be chrétien hono misal catholique kan e protestant be chrétien wadi dua uji yalla jien e deejer ana hewtele leedi mallin tiagal mudun kasin horebe malimito holliti wi bamde noga e tati lewru decembre farto nay lewru janvier hitan ugna dide noga e joy jangon wara satta nukkuje kewde leedi mallin hono misali sahin leedin wuddu leedin fartade balere leedin en timina kabaade meden yontere ko jantada do yembere fina tawa jene bokku wadali gennu tummutu yimbe ko heewi fotti e nay yembere fina tawa yimbeji ko halfna hoore ko nay yembere holliti wadrama le jien e deejere
sakiraabe do kadude kabaruji di andon kawdo mbay holti timi ko ne hakkilaaji modon fu sino no de numero 76 98 56 56 tre magazine de handen ana faawi do kabaru margal ciofe e poli ko wate le leedi malendi he faabe do ene faama ani jantore kalifa goota do faccitanga momo sama siko sita sidibe
chofe na hakunde tewuji buddi fuf nyamade limali feso unti ichogu wi yogabe edo chof na jogi daja sanne le yambiriji tekte hitande
c'est chef d'endeur kam
le de balle didi chofe den tidi sanne dontor wotor ana chotte temedi jene yaade pa ujnere to menen ga sigaso chofe den tidi kabur rawnen to menen ga yoroso chofe baleben de mingi bur yedde bur chofe tuba wuden sab chofe tuba wuden chogu ana tidi sanne son haja so dedu son ittafaku yaade temedi jiddi
chofe na njaya dunele lutelanga ere surangaji yalla beedar kebal kedana safiatu travare jo hotel to segutu
folalang be chef surangaji
mede wart tode chofan gotan temedjo e bouts debe sapo me cettito dum temedi jetti ngal non hande chofan gotan temedi jetti me sodum sudame sotta dum fa udnire temedidi suna dum me tan nafa fude mudum so me hirsita chofe me wadde dum le frigo dum so wala ni kuran sa dodu kuran me yoban me ya cettide so wala chofe balebe de tay pigeon ngaji nanan mudum
chef dura le fri pigeon be
margal chofe na yirwi sane le mali gulire kewde gulfuf de golano ba ko mun en ana le kabar mudu kebal ana hen e wi adama gindo maro chofe to bankas gila dubi tati
c'est ma spécialité le boulet
mi golan afu yo margon chofe tan hono chofe tuba ko yaade jawle e poli en nanan mudu hono fugo jogi bipor ana diba mi de mara ko he mudu bocce mudu dum e chotta dum sabe nafa ana chotta bocce de san de wa chotta de waktiji ko yaata bocce de temel jeego e sedan gagnol man handen tedal ana wodi samboj ma wa chotta de carton gaji chapandar mak ma carton gaji debe ga du e tawir me ba sedan hen wat fu di yemre fuddi gen jamar ko heewi ana war no amen bocciore ga ciofu ko yata udnya didi
2008 le volaille en commande
buyagi jaguraga horajo gulirre tukay o jogi ko warta sapo en gollobe ele ndedo gulirre ele ndedo gulirre margal ciofe telaji e tawere fufu wi mako kebal ana e golle o
yombe chemara kay to
margon te ciofe le genni kaydo ana nafa jamare sanne ne lene yembre 21 sab jama ko he ana hasinin en mudu sanne ga maral mudu wawa yede wakati fu so wala tinnodo nyawnade so wada dun tan so de wati natum bonon la meda ba hunne sanne sa menen dum meda wa hokkudem ciottobe yogabe temet tati ciofan gotan ma temet nay e ciofande joy so ni kilo yoge ma jantan tamen kawre ciogu goto min heba ko wuram e mudu jati
alhamdulillah ayen nafa senema
denu margal ciofena hani jati watena hakillo wonande lam ko be yalla engal beeda yirudi burfuf bangal keba lidindi no huliti dunke en kebe hono kanko professeur abdul karim jamtere
c'est un secteur
nal gollal leti dub saktidi nafi jamar ko heewi sa yimbe ko hi hanne fiyete ɗi golleji nokkuta mumen toon ga fani Dawde an hanne fiyede yalla margon ɗi coofeji golle muɗum ana huncina hoore fayottade sukaɓe janguɓe jogiɓe diplôme ji nannan muɗum ɓe wala golle ɓeyde fof ana wattude koyɗe muɗum e margon ɗi coofeji caggal mumɓen ƴeewa du yimɓe anɓe kabaruji ñongoɗe coofe kañ e ndu faabo amen yalla ɗum huncina hoore
nde nokku ɗum fof fulamukoɓe gollata bongal muɗum feɗe ɗon ne jakaliya watara mo gollirde leydi ndi woni nde kala ko woni dabaji
hitande fou gorman leydi Mali ana wawi yedde ko yaata milliard goto de ɗi golleji moƴƴini gon kosañe nannal muɗum fattade margon dabaji ko nedere embouche ɗi e nannal muɗum yalla hayyaɓen ana feeti e golleji muɗum ana wawi fuɗɗirade buuɗu goto gale duɓi tati yaade duɓi nayyi tan heeɓan hunde dabiriji kewɗi fiyama hande to laamu on banggal margon ɗe coofe
eleva kandikas leydi ndi mo hitande 2024 laamu o hertani maroɓe coofe ɓe botuji sappo e ɗiɗi coofe ɓoccunoje e botuji sappo e nayyi coofe maratel tan yalla ñaame lollirɗe plus de cher ka ɗum yata fi caggal neldugol talki to gollirde humaninde kala ko woni jogola dabaji